24 blaze. Yeah, Bassa Sabanda. Yeah,
Pilot Music.
Yeah. They say I'm dropping, I'm floppy, munga ni water. Ngani I'm kachaso kwa tu sense mchena man's shot. I take a break and hold you breath. Tu ziba ya ni malonda. When I pull up the mic, mena ngomuzani zonda wala. I know some niggas wa makonda che campaign. Na kutanda la zika bavuta hawe ni bafake. Using isa che my years and focus on your days. Mabuse ya litibo kalangiza wa matiaba. Yeah. Kalangiza wa matiaba. Yo, man again. YC, Travis Scott, Nabatisho, I see you all. Yeah. DX, wenze baby mama wanga hai. Whoop, ukumbuka paja pe unanitaba. Nina kula no kwa tira na viva na vidifo. Let me take you back, life, ya kwa sembe city. So, wenzo kaniza za kangi wa watapwa che ya paza. Life, Filipe Messi, munga chape ni papas. Wose vye wenzo funa nenzeri chape kukupas. Wasankapo kutaba cause vintu vinani kanga. Hii ni warning ikuliba jabeba funo tiaba. Do call me back la, zani siya chepa miara. Voka mba kamba part ni mankala chape emotion. Mulomo wanyeleza tiza pepa koche pomo. Bena tika pwera siva mamvere la momoshe. Vama funa che tika kwebati eve siza baza. Ulipena shuriti ufuno ngena kupakaza. Life ni yokoza tenzo kona kupampasa. Before you sleep funiko menga shua wabombasa. Palas tunga fomerepo chape na satana. Famali fendi se kwa tu se vinati kanga. Ufapa beat ungangale kwa na mapanga. Yeah
Ati ndine kembo. Tue kembo bullshit nigga. Eo skira manje kan kuhuzi. Chemu hapa ningena molasi. Atiko
Dine kingi wendwe bin, nili mutu sit yapa. Lapidi too sweet yapa, dine chesh cookie yapa. That's bullshit yatama, nigga I'm too clean yapa. Nifoni ka mukit yapa, na shikero cha jbani zishpa. Nigga check your light, are you ready to die? King of sacrifice, iya tuwa lisa. Cause I killed the lap, I was born to win. Like a tonga poo, with my Jimmy Choo. Late blue, lega chet, ito kepo papin. Nine concrete, players are crazy, yali toxic. Concrete, players are crazy, yali toxic.
Went for blazer.
Bassa Sabanda.